Yesu yebozibwe.
Praise Jesus.
Tusaba Mukama.
We pray the Lord.
Abo bonna baagenda tuyisaamu nga bajja mu nsi muno.
That all is going to pass coming into the world.
Atuyamba atuweereza abanaalokolebwa.
He may help us send them who are to be saved.
Yesu yebozibwe.
Praise Jesus.
Tusabira abo abagenda okuzaala.
Pray for them who are going to give birth.
Abali embuto kankano.
They who are pregnant right now.
Basobole okuzaala abaana ab'obulokozi.
That they may give birth to children of salvation.
Naffe ate betulina tusaba Mukama atuyambe.
We too, the ones we have, we pray God to help us.
Babeere abaana ab'obulokozi.
That they may be children of salvation.
Ekisinga obulungi kye nsabye nange.
That is the most important thing I've prayed for myself.
Simanyi gwe ky'osabidde munno.
I don't know what you've prayed for your colleague.
Yesu yebozibwe.
Praise Jesus so
much. Naye nange ekyo kye nsabidde.
Me too, that's what I've prayed for. Each one of you.
Mukama abawenye omukisa.
May God richly bless you.
Amanya neddoboozi.
And by name and voice.
Omutume Ronald Hope Witness.
Pastor Ronald Hope Witness.
Wamune Musumba.
Together with Pastor Bosa.
Tubagala nnyo mwenna mulinyira Mukama wafe Yesu.
Love you all in the name of our Master Jesus.
Obuweereza tuyitibwa New Generation oba omulembe omuggya.
The ministry is called New Generation.
Ogulina okumanya Katonda okujjudde.
With the full knowledge of God.
Era nga buweereza mawanga gonna.
And it's a ministry which is international.
Okutuukiriza okuyitibwa okuli mu ggwanga lyaffe erya Uganda.
Fulfill the call which is upon our nation Uganda.
Tuteekateeka okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo.
As we prepare for the second coming of our Master Jesus.
Wamu n'enkomerero.
Together with the end.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kino mwe muli okubikkula ebyama byonna.
Within this involves revealing all mysteries and secrets.
Yasuubiza ng'enkomerero tennabatuuka.
He promised before the last trumpet sounded.
Ebyama byonna.
All the mysteries.
Ebiri mu kyama kya Katonda.
All the secrets in the mystery of Christ.
Birina okubanga
must have been revealed. Revelations 10:7 shows that before the end comes, the mystery of God must have been revealed. And this mystery of God, according to Colossians chapter 1, verse
12-25,
the mystery of God is the Master Jesus. And within him are things within heaven and earth. And in him are the many secrets which must be revealed before the end comes. It was spoken in the Holy Spirit. But we heard and we could not understand. And we always saw, but we never reached to total understanding. But when the Spirit was in Isaiah, in Isaiah 6, from verses 9, he said that how long will this be moving on? He told him, go and speak to them. That hearing, they will be hearing.
But they will
never understand.
Yes,
praise Jesus. Even seeing, they will see. But they will never totally reach to see. All things are within the Bible. The cherubim, the four living creatures, the seraphs, the angels, the stars. But the time to search them out, we wouldn't have that. Yet we start about them and we hear of them. But as he explained to Isaiah, he said, that until the latter days, those words will be revealed. He told it to Daniel again. In Daniel 12, he told Daniel, go your way, Daniel. For those words have been sealed until the latter days. And they will be unsealed. And they will be understanding. Praise Jesus. When we read the book of Revelations, the Spirit speaks best in John that don't seal these things. Praise Jesus. Now, taking away the seal and opening the secrets of God, it had already begun. But because we rebel against obeying the Holy Spirit,
he
had to review the words of God to us. It was paused sometimes. Just as it's in Proverbs 1, that when you will accept my rebuke, I'll pour my spirit upon you and will draw you to understand my words. Now we are in the seasons of accepting the rebukes of God that will continue to reveal secrets. He promised. Matayo munana. In Matthew 8, in Matthew 8:16-17, nothing which is hidden, which will never be exposed.
Yes,
praise Jesus. Now because of that, we are in the moment of revealing these secrets, that we can prepare for the coming of our Master Jesus. We know that
it's
not to come back to go give birth as many expect, or to reach on earth. We expect him to enter the space, and we send the angels to gather us up. As it is in Matthew 24, verse 39, from verse 29. Unto 31. Now because of that, this John of heaven we see right now is there to reveal those secrets. Right now we are seeing the realm above, in those which we are created. Praise Jesus. According to creation, now we see the realm above, and we are in the Jerusalem city of heaven, which is found in the first heaven.
Yes, he was.
Praise Jesus. The great gathering of the angels and the saints of God.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
We
saw the rim below what is within it. According to what we saw in John
8:23,
he told us that he had come from the rim above and we are in the rim below. But as
we
are creating the rim below, according to Genesis chapter 1, from 6 to verse 8, the Lord separated the waters, and the portion moved in the rim above, and the portion of the water moved to the rim below. And the one in the rim below, he put it in an umbrella called a heaven, as we see in verse 8, that the firmament which was created, God called it a heaven. And we understood that this heaven is circular. It's not only up where you see it. Praise Jesus. And in this firmament, those waters which he gathered within it, he created planets out of it. When we see in verse 9 on to 11,
yes,
praise Jesus. And in the firmament of the heaven, according to Genesis 1:14 unto verse 20, he created the stars within it. Praise Jesus so much. We saw within the stars, we saw hell there, a bottomless pit, and we headed with the door of heaven. Praise Jesus so much. And we entered the rim above.
And
as we are going to the rim above, we heard in Genesis chapter 28, from verses 10, that there are ladders which were put on the door of heaven, and which we are coming down on earth, reaching planet earth. And we try to show you something like this. The door of heaven, and the ladder stretches down to planet earth, and angels began to descend and ascend to heaven. But as we are explained, Hebrews, Hebrews 12:22, angels reside in the Jerusalem city of heaven, and that's where they best to come here on planet earth, even up to today.
Yes,
praise Jesus. And we understood it, that heaven where we find Jerusalem city, it is the next heaven, and it's one of the heavens making the rim above. On the water, a portion of it which went in the rim above, out of it God created the first heaven. Why do we call it the first heaven? Before who created the fourth heaven down here and the ones up, he began with the first heaven. That one is the first.
Yes,
praise Jesus. That is the first which was created. And he created the second, where the four living creatures are. And he created the third heaven. Now the rim above, there we find three heavens. That's why after you pass the door of heaven, according to what revealed to Apostle Paul, In 2 Corinthians 12, when he passed the door of heaven, when he moved up, he moved three heavens. After he passed the door of heaven, he says when he moved, he moved through the first heaven, through the second heaven, and the third heaven. He never counted the one down where he was stretching out of. But he says he was taken, reaching the third heaven in the rim above. Let's go and read right there. Second Corinthians 12 from verse 1.
Kinwanide okwenyumiriza ne wankubadde nga tekusaana, naye ka ngende mukolesebwa n'okubikulwa kwa Mukama waffe. Manyi omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14, oba mubiri simanyi, oba watali mubiri simanyi, Katonda amanyi. Okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu ery'okusatu.
Agamba
nti bwe yamala okuyingira ku mulyango guno ogw'eggulu
lino,
yatambula heavens endala ssatu
waggulu. Three heavens upwards.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Yayita mu ggulu erisooka.
He passed the first heaven,
ery'okubiri,
the second heaven,
n'atuuka mu ly'okusatu.
And he reached the third heaven.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Eggulu lino,
that heaven,
erisooka,
the first heaven,
yaliwandiikako.
He wrote about it.
Naye tiyabuulira kyama kyalyo.
But he never spoke and revealed its mystery.
Kimanyiddwa bulungi.
It is known very well.
Nti yawandiika ekitabo kya Bibulaniya.
That the one who wrote the book of Hebrews,
ye mutume Paulo mwenyewe,
is the apostle Paul himself.
N'alyoka awandiika ku kibuga kino Yerusalemu.
And he wrote about the Jerusalem city of heaven.
Yatuukayo n'akiraba.
He reached and saw it,
and
even for thousands of angels who gather from there, even where the saints reach from.
Yes,
praise Jesus so much. When we get back to Hebrews,
I told
you we're going to see the city Jerusalem, and it's within the first heaven.
Going
to Hebrews 12, Hebrews 12:22.
Naye muzze ku lusozi Sayuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu. Yerusalemi eky'omuggulu.
Ku kibuga kya Katonda omulamu.
The city of the living God.
Yerusalemi eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Twayawula Yerusalemi w'okunsi.
We separated Jerusalem of earth.
Ne Yerusalemi w'omuggulu.
And the Jerusalem of heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kibuga kya Katonda.
It's a city of God.
Si kya muntu.
It's not a human being.
Si kya malaika.
It's not of an angel.
Wabula kya Katonda.
But it is of God. For he is the one who built it himself.
It's
not the angel who builds it, but God himself. Praise Jesus. And this city is what made this city be, this heaven be called the first heaven. For it is the first one he put emphasis on. We are going to be discovering secrets. Why is this first heaven the first? Praise Jesus. Now when we speak of the city of God, we are going to be seeing secrets that angels who reside within it, they were created at the same time when they created the stars. They were created on one day. According to Job 38, verse 7. But it is known that he could not create angels before putting a city where they are going to reside. Praise Jesus. The other thing, that the stars, when he created them, and they had been created at the same time, the city had to already be there. Praise Jesus. But what is surprising, that after creating that city,
he
concentrated on the second heaven, where we find the four living creatures. The reason that the cherubim who were created in the Jerusalem city, they were the first spirits to come from the four living creatures. Even the angels
come
from there to be put in the city which was built for them.
Yes,
praise Jesus. Even stars which are being brought down together with human beings, all of them had to come from the four living creatures.
It
means he could not have put the world already.
And
he has brought his spirits into the second heaven to come to concentrate down here.
Yes,
praise Jesus. Now creation, it will be surprising. Before created the fourth heaven,
ought
to put what within it.
Yes,
praise Jesus.
He
minded so much to create the third heaven.
Yes,
praise Jesus. For what followed then? He commanded it basing right in the third heaven.
Yes,
praise Jesus.
We want
to be proceeding on.
See
what is in the Jerusalem city. The city of the living God.
Yes,
praise Jesus. Which is found in the first heaven. Let's proceed on.
Hebrews 12:22. Ntinaye muzze ku lusozi Sayuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu, Yerusalemi eky'omugulu, n'eri obukumi bw'abamalayika, n'eri ekkuŋŋaaniro eddene ery'ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abatuukirizibwa.
Yes,
praise
Jesus.
They have told us
this city,
Jerusalem of heaven, thousands of angels, that's where they reside. They are the saints of God. They too are gathered in this city. It is a very big city indeed.
Yes,
praise Jesus. For it's not on the planet like you see the ones of ours we build. When you get back to the below, and you look how that heaven appears, and you see the 10 planets, and you see
that
within one planet Earth, and you see the cities we build there, you may see as if they are big. And you go to America, England,
China,
and other nations, and you find big cities they are built. You may say they are big cities. Praise Jesus. And there are very tall buildings within it. These are skyscrapers. And you see that they are built. But it is a very small thing. Now what God did,
he said,
he never built it like on a planet. He built it in the entire heaven.
Yes,
praise Jesus. All the first heaven, within it, he built the city alone. And we know that heaven is very big.
Yes,
praise Jesus. It's not a human being who built. It is not angels, but God himself. And they should enlighten you that on this city
there's
someone putting a brick for you. All the throng minds of getting out of faith.
And
the Holy Spirit warns us.
This is
1 Timothy 4. And the Spirit speaks openly that in the last days men will abandon the faith and they'll be following deceiving spirits and the teaching of demons. What is faith? Bible says Romans 10:17, faith, it comes from hearing, and hearing the word of God.
Now
everything you get and you believe it, and it's not in the word of God, it is wrong. This city God built it himself.
It's
not an angel that he puts a brick for you. Just like the teaching of the demons are spread around, and they tell you we saw, and they are building for you. And some of your structures were not yet finished. Some of them within them, weeds had grown within them. Angels were there standing paused without building anymore. Others that put five angels on it, but because you were not serving, and they reduced two from there, and
there
only three building. Here they are not building, friend.
tuva mu kukkiriza.
We come from faith.
Ate oyinza n'okwebuuza.
And we can ask ourselves, how do people get from, away from faith?
Embozi zijjanga zaagala okwefaananyiriza.
Come and they want to look alike.
Ekigambo kya Katonda.
Like the word of God.
Ezitujja kukkiriza
okutuuka. And they take us out of the right faith.
Naye Mukama waffe yatulabula.
But the Lord warned us.
N'atugamba twewalenga enfumo zino.
Let's avoid these invented stories.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kubanga yakimanya.
For he knew of it.
Okusinyamba kolisi ekyokubiri.
According to 2 Corinthians 11.
Okuba kule 10 ne
2. Verse 12 unto 13.
Ntibana abasitani.
That the devils,
sitani nabawereza
abi, the devil and his servants,
bamanya okwefula bamalaika b'omusana,
they pretend to act like angels of light,
era nebefula babulizi b'obutuuki,
and they masquerade as preachers of righteousness,
nebaleeta enjiri ng'efaananamu,
and they bring the gospel and it's just like,
nagenze mu ggulu,
I went to heaven,
nensiŋŋana nga bazimba ennyumba,
and I found a structure being built.
Kakati,
now,
gundi bali bamuzibide nyumba jenga nunchi.
Pastor was building his house which was very good.
Kati waliwo.
Now they was.
Abali tebakoze butuufu.
Others who had not worked so much.
Bali nebiyumba bali bali.
Had funny structures they were living within.
Nga bibi bili nge bieko.
And they were very very funny structures like of chicken.
Kakati,
now,
abo bali tebakoze butuufu.
Those who had not worked so much.
Tebakoze butuufu. Had
not worked so much righteousness.
Them,
when they speak such, they are very humble and they pretend to be humble.
Bible
warns us of them in Colossians chapter 2
17 to 19,
and they humble themselves in worshipping angels, and they delight in what they have seen
according
to the desires of their bodies.
Yes,
praise Jesus.
Kati ekibuga kya Katonda.
Now the city of God.
He
built it himself.
It's
not human.
Si bamalaika.
It's not angels. No one puts a block on it. And they don't build with blocks there. They don't even build with bricks. They say they put a brick for you. In heaven they never build with bricks. They don't build with stones. What they build with, we are going to see it.
Let
me tell you what they build with is not even on earth.
So
the goals, all the stones you see right here, they are not even on planet, we have not even seen them on planet earth. They
are
very precious glasses they built with the city. Very hard. They have been outlived all years. Glasses. Buildings of glasses. And they are all glittering like that.
Yes,
praise Jesus. And they tell you they were putting a brick for you on your
spot.
They call a brethren when they see you have a car with the congregation. You, and wealth. And you tell him, God showed me your house, but it's not yet finished yet. And he said you reduced in your giving out and in your sowing, and they stopped finishing your structure. Now be encouraged, strong, and encourage so your houses and your cars. Give them out. And the rich man arises, and he knows this time.
Yes, we have a zibwe. Katugene mbaso.
Let's move on.
Na yenga, chetuino kuma chiribu
chitamu. What we have to know is this, brethren.
Jomulimba mungi obuisemu kusongeno.
That deception has passed on concerning this issue.
Inanga chigena kutuwadiro omuendo.
And it's going to take us a price.
Uba ekisira.
Or a time.
Ukusoburo kuzi obuja.
To renew the faith in the people.
Katonda kwa yaga lukusinkana.
Which God wants to find when he's coming back. Our Master Jesus, the Holy Spirit speaks of him. And he says in Luke,
that when the Son of Man
will come back, will he find faith on earth? That was trying to say that this faith would have been wiped out of the people. And that God knows how faith is come from. the stories that have mushroomed a lot around. The stories, what we can understand about, they will have mushroomed all over. That's why
I
ask the Son of Man come to us. Will he find faith on her?
Yes, he was.
Praise Jesus.
Now, what
do you see in Luke 18? Verse 6. Let's read that, you see.
Luka essula ya 18 n'olunyiriri lwa 6. Mukama waffe n'agamba nti muwulire omulamuzi oyo atali mutuukirivu ky'agamba. Kale ne Katonda taliramula abalonde be abamukaabirira emisana n'ekiro ng'akyagumiikiriza. Mbagamba nti alibalamula mangu, naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi?
Siwakanya,
I am not arguing with people, but I am contending with every
exception
which takes people out of faith.
Yes, he was.
Praise Jesus.
God
says like this in Hebrews chapter 11, verses
8. Olw'okukkiriza Ibrahimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika, n'avaayo nga tamanyi ky'agenda. Olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali yiye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo, basika banne ab'okusuubizibwa okwo. Kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi, Katonda kye yakuba kye yazimba.
Yes, he
was. Praise Jesus.
Yali alindi ekibuga kiri.
He was awaiting for that city.
Kirina emisingi 12
foundations.
Mumayinja bika 12.
12 kind of stones.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Na buli homeland ya jinja lyanjawulo.
Homeland has its specific stone.
Street ezita munga za zaabu.
The streets passing through have gold.
Nga manyemi kirina emisingi kiri.
You it had those foundations.
Emisingi giri.
Those foundations. If you want to see
ogenda
of them, you go to the one up.
Yerusalemu ekijja ekiri mu gwerija n'ensembi, n'olaba ebika by'amayinja, buli foundation
eriyo
otegeera wano nti Ibrahimu yali anoonya ekibuga Katonda kye yazimba kye yeetandikira nga yakizimba kyaggwa.
Olwaleero ffe tunoonya kutuzimbira.
Emboozi ezo ez'ebigambo twagala okuzeewala okutanula leero kugenda mu
maaso,
era tulabula amawanga gonna mu nsi n'ebika n'ennimi
n'amawanga,
nti mmwe mwenna ab'okulabika nga mukubikulwa 7 okuva ku lunyi olw'okutaano paka ku lw'ekkumi n'ettaano nga mulabika mu ggulu okuva mu bika n'ennimi
n'amawanga,
nga munaaziddwa n'omusaayi gwa Yesu, tubalabula obutawuliriza mboozi yonna
to hear any story of words. People who tell you they died and they went to heaven and they saw that God was building and the angels are putting bricks upon your house. I want to tell you wherever you are, know the city of God is there, he built it already. That even
Abraham,
he was looking forward to a city which was already built. If Abraham looked for a built city, what troubles us that they are building for us is what?
Yes,
praise Jesus. You know what they are building? Let me show you where these people go, where they see visions of building.
Ezekiel
27.
And
that the ocean we've gone there.
Bermuda Triangle.
That Bermuda Triangle. Here they are still building up to now. But in heaven they are no more building.
People
taken under the sea where the devil sits,
and he passed
through his messenger Jezebel,
and
they see things which are not right.
Ezekiel 27:1. Ekigambo kya Mukama ne kinjira nate nga kyogera nti, naawe omwana w'omuntu, tanula okungubagira Ttuulo. Ogambe Ttuulo nti, ayi gwe atuula awayingirirwa mu nnyanja, omusuubuzi ow'amawanga eri ebizinga bingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, gwe ayi Ttuulo oyogedde nti, nze natuukirira mu bulungi, ensalo zo ziri mutima gw'ennyanja
gye yateeka ensalo.
His domains are within the seas.
Yakwata amazzi n'agasitula n'agateeka waggulu ati.
Water lifted it up like this.
Ebagakwata eno ne.
And they captured it.
N'alyoka ateeka muli ery'enguudo ez'enjawulo.
And they put their different rods.
N'ayawulamu ebibanja.
And they separated domains.
Era wuliriza bulungi.
And listen very well here.
Atuli mu Ezekiel 27:4. Ensalo zo ziri mu mutima gw'ennyanja. Abazimbi bo batuukiriza obulungi bwo.
Abazimbi bakyazimba
ennyanja.
Bamalayika abaagwa.
The fallen angels.
Kati bano babakwata.
These ones are gotten.
Babatwala eyo.
And they are taken right there.
Babalimba eggulu. Mulaba eggulu.
They deceive them. You see heaven.
Olaba.
You see.
Babazimbira.
They are building for you.
Ogenda okuba bumalayika obwabwe.
You see angels walking, moving with material building.
Oyitawo n'emiti n'egundi.
With timber and different building materials with iron bars passing.
You see them
busy concentrated on building.
Nagenanga okulaba abantu bano.
I went to see these people. And God will tell me. I want to show you.
Bali bagenda waje baraba bazimba.
Others went where they saw people building.
I already built
my city.
Akati njagala okulaga.
Now I want to show you.
Bali abagambye ndi barabya abazimba waje bagenze.
That they went saw people building where they went.
Nantwala mu nnyanja
bamudatwayamu
bumalayika
obwabwe. I made fallen angels.
Se bwe babulimba bukolayo ebiwawaatira awo.
They make wings of themselves.
Babuyita bu alien ku mulembe guno.
Aliens of this generation.
Ne bwapiya lingeri.
They appear with wings and they are building.
Waliyo ebimezeemu emiddo.
There are others where weeds are forming.
Ebizimbe bitannaba kuggwa.
Which are not yet finished.
Awalala walungi nnyo.
Elsewhere is very
pretty. Ewalala wabibi bi.
Elsewhere is a bit funny.
Akati bamanyi okugeta ne bakuteeramu abantu mbu mulimu abantu naye era ate bafulemi enjoli nyini be babeeramu nga beefudde abantu oba babeera mu buyumba obwo
obubi.
Kati ne wavaayo awo Yesu.
Now there comes the fake Jesus.
Nga bali abali mu buyumba obubi bamuyita.
And the ones in the evils.
Bano ba Yesu abakulimba be twogerako.
The false Christs.
Ne beefuula empologoma ne baagala kubalya.
Act like lions, they want to eat
them. Abali mu buyumba obubi ne badduka emisinde.
And the ones in the funny structures run.
These are stories that tulina kankano zikubadde tugoberera.
These are stories we have on the world following.
Mukama agamba.
God says.
Ye kibuga kye yakizimba.
He built the city already.
Kanzikirize ekigambo kye. Yagenda mbano ba BFG.
She went in this BFG guys.
Ba big friendly giant.
The big friendly giants in the kingdom.
Kankubulire obukusa buno buyiseemu
nnyo. This hypocrisy has spread.
Injili zino ez'obulimba ziyiseemu
ezi. These false gospels have spread there all over.
Era batujja mu kukkiriza kaakano
okuva
mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda batuwa sitoore teziri nayo
wadde
naye omwana w'omuntu bw'alidda
alisiŋŋana
okukkiriza ku nsi
tuzeeyo mu luka otuddire mu lugingo
Maluka essuula ya 18
Luke 18
no lunyiri tuikulwa
wa 8
verse 8
mbagamba nti alibalamula mangu naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi. Tuddemu olunyiri luno. Mbagamba nti alibalamula mangu naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi
bw'alituukira ng'abantu bakyali mu kukkiriza ddala
kweri
okuva mu kuwulira ekigambo kya Katonda
fanno
tulaba nga munanga abantu
abakkiriza
era tulaba amaddiini mangi
enzikiriza
nyingi tulaba ng'abantu abalokose nti bangi era nga tulowooza nti balina okukkiriza naye olwaleero basomera ekigambo ekyaddala olaba
obuzibu
yesu yeebazibwe kubanga kati enfumo ze zirimu era wuliriza okusinda ku makolisa ekisooka sula
ey'okubiri
olunya olusooka lugamba bwe
luti
abakolinso ekisooka essula ey'okubiri n'olunyiriri olusooka nange abooluganda bwe najja gye muli sajja na maanyi mangi ag'ebigambo oba amagezi nga mbabuulira ekyama kya Katonda kubanga namanya butamanya kigambo mu mmwe wabula Yesu Kristo era oyo eyakomererwa nange nabeeranga nammwe mu bunafu ne mu kutya ne mu kukankana okungi n'ekigambo kyange n'okubuulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda
waliwo ebigambo nga biri mu magezi g'abasitaani nga byakusendasenda odduke ku sipiiti otandike okubuulira by'otategeera bamala okugamba nti aweereze gwe bateerako ettafaali odduka ku sipiiti n'otandika okwogera naye by'otamanyi yesu
yeebazibwetandika
okubuulira byetavaayoanti munnange oyagala bakutereka ettafaali otandika okuwaayo by'otategeera mukama ennyumba yange enjikuwadde n'ebyange byonna ne bwe naasula abweru ennyumba yange egwe katonda eringa agamba bino mbadde mbikuwadde obikozese mbulamu buno ne mukumpeereza kakati gwe obyeggyeeko byonna ate obimpadde mbu byonna mbu nkutereka ettafaali gwe tosoma nkompyuta ekyokubiri esikulo esooka onyula okusatu obuyinza bwe bwa katonda bwamala dde okutwa bye twetaaga mu bulamu buno ne mukumuweereza yesu yeebazibwe newankubadde waliwo ekyandiko ekigamba bwe yamala n'agamba omugagga nti tunda byonna ojja oyite nange obigabire abeetaaga kyali kigezo gy'ali era abakukiyita yesu yandimuddiza abakukkiriza n'atunda yali agenda mumukola nga bwe yakola jjajjaffe Ibulayimu mpa Isaaka woyo kasinga yamaliriza yandimugambye akati ntegedde kati onjagala kuba yagamba Ibulayimu omwana muleke ntegedde nga musajja gwonzi onjagala era onzikiririza ddala omugagga kyeyali yeetaaga okukola yandimaliri nawe nga kangende mbitunde
nsa
yesu yeebazibwe kati ekigambo kino bw'alidde alisinga n'okukkiriza
ku nsi
ekigambo ekyo kigazi era kati ebyogera ku kibuga kya Katonda
eky'omubingi
ebyakyusibwa biri mu magezi g'abantu
ebisendasenda
obutabuguluma ne bugamba osobola okubeera omulamu mu lusuku lwa Katonda ku
nsiyakuwa
n'osoma kali n'olabira ddala nga bakusendasena ng'olaba obufaananyi olina ensolo ogireze akutta ebisero by'ebyokulya eggulu lyonna n'olyerabira n'oddaala okubusa olina ogirya bafiripu 3:2 egamba ewaffe mu ggulu naye kali akatabo okakwatako bw'oba tolina kigambo kya Katonda nakukkiriza kutuufu olaba nga bazannya n'ensolo mbu ng'abakadde bafuuse bavubuka ate nga balina n'obwana
bakyabuse
balina ebisero by'ebyokulya n'olyoka obitunula n'ogaaliro luno genda n'eddiini eno
bannange
nga bakusendasenda bano abamomoni bazimba bw'ogenda mu amerika mu senta
yaabwe
bazimba bali kuzimba yerusalemu
yesu
mwagenda okutuula nga
azze okufuga
erina abantu mu America ne mawanga amalala.
And they are in America and all nations.
Bateeka mu sente.
They put money within them.
Basiriwaza abantu bangi nnyo.
They make a lot of people foolish.
Ne bava mu batambula babogera ebyo.
They move speaking such.
Yesu agenda kutula ku nsi.
Jesus is going to sit on earth and reign.
Kyokka ne Isirayiri.
But Israel.
Yeyo noonekera okwo yennyini.
It also got spoiled through that.
Nabo balinda Yesu mutuufu ng'oliise bamumanyi.
They are waiting for the right Christ. They don't know the one who came.
Bajja tule mu ntebe ya Dawudi.
That will come to sit on the throne of David.
Era omukulembeze obwe mabega kaawo.
And their leader sometime back.
Yagamba.
He said.
Entebe eno gye ndimu.
This presidency I'm waiting.
I
am waiting for the Messiah. Keeping it for him.
Ajaje tule.
He will come to sit and reign over.
Era kati bali mukunganya abaisraeli ababula mawanga.
He is right to scatter the nations.
Masiya balaba obubonero obumuleta.
They see the signs bringing the Messiah.
Ajaje tule mu ntebe.
He will come to sit in that.
Ne banna Uganda bakyegaseemu.
Even Ugandans joined on it.
Okusonda sente ez'okunoonya abaisraeli gye bali.
Raise money to look for where
Israel Israel.
To take them back to Israel.
Wa bali basansana.
For that gotten scattered.
Naye beerabidde ng'ekyabasansaamu mukama waffe Yesu bwe baagaana
omukkiriza
mu Matayo 23
37-39
yagamba Yerusaalemu Yerusaalemu akuba bannabbi amayinja n'abagezigezi abatumiddwa gy'oli ne mubatta ennyumba yammwe ebalekeddwa nga
kifurukwa
temulindaba
okutuusa
ne mulyogera nti oweekitiibwa ajja mu linnya lya
Mukama. Praise him who comes the name of the Lord. From that day,
Israel
became a disorder.
They beat
them up to today, they are in wars.
They have
been revealed what is causing it.
They have never said that. The
God who is to fight for us.
All
these years, where did he go?
Yabagamba temulindaba okutuusa oli mulyogera nti awebwa ekitiibwa
weyajja
mu linnya lya Mukama wabula yasuubiza mu Baruumi 11 n'agamba nti Isirayiri egenda kubeera nzibe y'amaaso okumala akaseera paka ngenzira emaze okuyita mu bamawanga bonna
olwe
balimala ne
okuzibuka
kw'amaaso ne
kubajja
bannange tubaddewa nibi ebiro byaffe okubategeeza kubanga Mukama amaze okutambula amawanga wuliriza bw'oti Katonda atambudde atya amawanga bwe yali mikwa abatume 28 yayita mutume
Paul
n'ajja obulokozi mu Isirayiri n'abutwala e Roma e Roma ne bamukyankalanya n'akwesa
Martin Luther
ne bayingira mu England
eyo
Protestant ne bagwa n'ayingira
America
America ne bagwa kakano ali mu
Africa
Yesu yebazibwa era akomyawo amazima naye olw'okuba kati gamaze okutambula
Kristo
amaze okubanga awulirwako mu mawanga gonna
ebiro
Isirayiri azibuka
amaaso
nga tumubuulira ebyamabiri byennyini okubikulwa kw'ebikondo by'ettaala
ssanduko
y'amateeka biri mu kubajjukiza ebintu byammwe byalagawa temujjukira nga mmwe mwalina ebyasuubizibwa Yesu yebazibwa naye nga tukola kino twagala sooka kulabika nga tudda mu kukkiriza
okutuufu
okuva mu kulya n'okulya ekigambo
kyaebikwatagana
n'ekibuga kino Yerusaalemu eky'omuggulu
waliwo
okukyusibwa kungi nnyo mu birowoozo by'abantu era bayibuli egamba balimala okukirinnyirira okumala akaseera nekisambirirwa katonda alituma abajulirwa ku kyo abagenda okujulira njagala kutwalako wano katono obwire ku bikulu 11
ku bikulisiro 11 n'olunyiriri
olina lwakusatu
ku bikulisiro 11 olunyiriri lwakusatu
nange
ndibawa abajulirwa bange babiri
katuddeyo kuwagulu katandikirawo kale
ne mpeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo malayika ng'ayogera nti golokoka ogere yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu
bino yeekaalu ya Katonda
this temple of God
ekyoto kya Katonda
the altar of God
byonna biri mu kibuga
Yerusaalemu
eky'omuggo
of heaven
twabadde tuli mu Ibulaniya
12:22
ne bagamba tukwaniriza mu kibuga kya Katonda
Yerusaalemu
eky'omuggo ekunganire dene
the great gathering
eri abatukuvu bakato eri abamalaika
of the angels
nabawandi kibwa
and they were written
mu kanisa ya katonda
in the church of God
kuba mukunganiro
or in the gathering
nabatukuvu
and the saints
yesu yebazibu
praise Jesus
nti nagera yekaru yo nabagisinzizamu
and they are people worshiping within this temple
wabula nagamba
wansi said on a wall
uliriza mulungi
listen properly
atulimu kubikulisira ya 11 olunyirwa 2
revelation 11 verse 2
n'olujja oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru
olujja olwo
this outer court
kye bayita olujja
what is called the outer court
yense eno kwe tuli
it is the planet where we are
n'eggulu lino lyonna
even the entire fourth heaven
luleke ebweru
you leave it outside
era eno tebapima
and then you never measured
tebabalabuli ekiriyo
they never counted what is down here
enekungano babalabuli ekirimu nebapima buli ekiriyo
counted everything within this
Jerusalem ekyomuguru
Jerusalem of heaven
naye luno lwerujja
but this is the outer court
atulimu kubikulisira ya 11 n'olunyirirwa 2
revelations 11 verse 2
soto lugera kubanga lwaweebwa abamawanga n'ekibuga ekitukuvu bali kirinyirira emyezi 42
bali male nga bali nyirira ekibuga kino Yerusalemu emyezi 42 kiri mu kibalo kya Mukama okizza mu mubiri
don't put it in the flesh
kubanga tumanyi mupite ekyo kubi
for we know in second peter
esule yo kusatu
chapter 3
munana paka 10
8 to 10
ona kulumma asoga mukama
one day before god
ulinge emyaka 10
is like a thousand years
emyaka 10
even a thousand years is like one day
ati emyezi gino
now this man
kirekawo
leave them
kibalo kya mukama
calculation of
god nenga yagamba
but he say
nti bali male ebi ebiro
that those special seasons
nga bali nyirire ekibuga kya katonda
trampling the city of god
ekyo kyambo kuli nyirire
what trampling
tebagenda gena muri bali nyirire
going to go trample physically
okukivuruga vuruga no kuogera kubitukwata kwe kifura nene
what concerns it which is not right
okugamba nti kizimbibwa buzimbibwa abalala nti kigenda zimbibwa kunsi abalala nti kiri ekiri mu Israel
that's in Israel
ebikikwatako byonna byazikira
kati everything concerning it was phased out
mutimu nomazemu ebbanga eriwererako
this world you've spent years in
mulimu abamazemu ejiwererako mulimu abamazemu buroko za kasera
they were spending salvation
mirundi amekaji wabera eyo nga bakubulira Yerusalemu
how many times were you there and they told you Jerusalem of heaven
ere bachogera ko baogera bya kifura
nne spoke of it they spoke twisting words about it
nti bali nyirire abawanga bebani
the gentiles who are the gentiles
bible yega the
bible says
mu Efeso sura yo kubiri
Ephesians 2
nti edda twali ba mawanga
we used to be gentiles
bwe tutali nanga kukiriza
and we had no faith
na ibwe twamala okukiriza katonda
we had we believed God
etufuka abana abo mu nyumba
we became children of the house
yes yebazi
praise Jesus
abantu bonna batana kukiriza katonda
we have not believed God
nga kuogasa ne ba malaika abagwe ba mugu bayitibwa ba mawanga
they are called gentiles
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Na yefe abadde mu wakabaka womukuru.
But we will go back to the kingdom of heaven.
Tubaliwo okuba tuli baama na baamu nyumba.
We are counted to be children of the
house. Tukufu echi.
The holy priesthood.
Tubera baama wange.
We are not gentiles.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Erana baganti bali linyirira ekibuga echo.
They will trample that city.
Okumala emyezi ejo.
For those months.
Ejiri mujama.
Which are in the mystery.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Eremyezi ejo.
In those months.
Bwejiri mara okubanga jiweddeko.
After they would have finished.
Obujuli bwo bukwatagana ku byama bino byonna.
Witness concerning all these
buliwayo.
They will come out.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Era katonda ntwala ngo mujulizi.
And God takes me as a witness.
Mutero okulira erinyero lyensembya
yo kozesa. What is that last name I use?
Erinyero.
That name.
Eriri mu code yonna eya buli kintu kyenjogera.
What has the code of everything I speak?
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Oyinza okubaga bali tolimanyi.
You may not have known it.
Witness.
Witness.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Yeri mu buli kintu kyonna kyenjogera kyapa kinyoba mweri erinnya.
I speak it was made within that name.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Erange erinnya hope.
And the word the name hope.
Mukama yangamba.
God told me.
Ntadde wesubi.
I have restored hope.
Mu bantu bange.
In my people.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Atadde wesubi mu bantu
bange. He has put hope in his people.
Naita mu bujulizi obwekigambo
kye. Passes the witness of his words.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Yagadde okugira ebyama ebyo.
I wanted to bring out those secrets.
Otegere.
That you understand.
Amanya agabiri gavao.
Those two names where they came
hope
from.
Hope witness.
Hope witness.
Mubujulize obo.
In that witness.
Mulivamwe esubi eri abantu ba Mukama.
Hope of God's people.
Yesu
yebazibwe. Praise Jesus so much.
Nenga tuulidde.
But we have heard.
Bana abalinyirira ekibuga.
This trampling the city.
N'okwogera ebyekifuula
nnenge. Even speaking things twisted.
Ebbanga lyabwe liweddeko.
Time is finished.
Tekyali budde bwabwe.
There is no more their time.
Ebyama ebyamazima.
The secrets of truth.
Mu kibuga kya Katonda.
About the city of God.
Kimaze kankana okuvaayo.
It has come out now.
Katuwulire onyirira
eziddako. Let us hear the next verses.
Tuli mu kubikula essula ya 11 n'olunyiriri olw'okusatu.
Revelations 11 verse 3.
Nange ndibawa abakiirwa bange babiri era baliragulira ennaku 12:6 nga bambadde ebyokutu.
Tibadi babambadde ebibukutu.
They will be wearing thick clothing.
Abajulirwa abo.
Those witnesses.
Siba.
They are not human beings.
Wabula bakolera mu bantu.
But they work within human beings.
Abajulirwa abo babiri.
Those two witnesses.
Ba kerubi ababiri abasigala mu kibuga Yerusalemu wakati.
They are the two cherubims who remained in Jerusalem in the middle of it.
Abaana abamafuta.
The son of the anointing.
Tujja kubasomako nga abajulirwa.
We shall read them as the witnesses.
Tunapo kusoma bakerubi.
When we reach to start the
witnesses. Bamanyi bulungi kerubi w'okusatu eyagwa.
They know very well the third cherubim who fell.
No n'emirimu gye egy'obutali butuukirivu.
Even his works of unrighteousness.
Era be bavuddeko ebyama bino byonna.
And these secrets have come from them.
Baba kunyonyola ko katono kubajulira abantu.
They are explained briefly about them.
Katubulire.
Let us hear.
Akobikulisira 10 nemu olunyiri tuli kulwa wakuna.
Revelations 11 verse 4.
Abo. Jemizeyituni ebiri netabaza ebiri eziyimirira maso ga mukama wensi.
Yes, yebazi.
Praise Jesus.
Bakerubi bana ababiri.
These two cherubims.
Bemara mwa mafuta.
They pour anointing out of themselves.
Yaba bayita mizeyituni ebiri.
They are called the two olive trees.
Oba ebikondo byettale bibiri.
Or the two lampstands.
Okujja kwabo.
They are coming.
Kuleta omoyo mutukuvu.
It brings the Holy Spirit.
Obujjuvuwe.
In his fullness.
Nga yekubisiza mu emirundi ebiri.
It is multiplied two times.
Nga agasse bwe yakolera mu Musa
ne
bwe yakolera mu
Erisa
mune we Elijah yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Zirambustandi ebbiri.
Those are two lampstands.
Lwaki babayita emizaituni ebbiri?
Why are they called two olive trees?
Mu Ssekabaka ekisooka.
First Kings.
Esule y'omukaaga.
Chapter 6.
Onyola 25.
Verse 22.
Paka 25. Bakerubi bali babakola mu nsiku ku bifaananyi byabwe eby'okunsi.
Cherubims were being made in images of the world.
Babakola mu miti emizaituni.
They made them out of the olive trees.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Wabula.
But
Zachariah 4,
verse
1
to down,
Duraga,
it shows
that
these two olive trees, they are the ones who pour anointing oil out of themselves. Verse 14
they
say, those are the two sons of
God
who stand before the Lord.
The
Spirit flows right from the mouth
to give
all the witness to the entire world.
Yes,
praise Jesus. But I said they will happen.
Oluvannyuma ng'ekibuga amaze kirinyira tetusomako Yerusalemu
eky'omuguluka
ebiro by'abasitaani byo biweddeko ebyayogerwako Bayibuli yagamba omwo mutukuvu yali annyonnyola mu kubikula
12
omuli olyo miwuya ase ng'amanyi alina akaseera katono
okukakasa
ng'akaseera ako kaweddeko akatono k'abadde nako katutte emyaka 12:17 kaweddeko.
It has finished.
Amen.
Kakano mukama aleta obujulizibwa
bwabutonna. God brings the witness of everything.
Okumuswaza.
To ashame him.
Abasomenkwe mukimanyi bulungi.
You studied that, you know it.
Abasomenkwe za standi
ka America. When he excuses the devil onto
you. Amwani kavuli kantu konna.
He exposes everything concerning him.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kale ebyama.
Now the secrets.
Ebikwatagana ku kibuga Yerusalemu.
Jerusalem of heaven.
Amakaga fe.
Our home.
Ekibuga kya Katonda.
The city of God.
Kiyatutegekera.
Which he prepared for us.
Ebiro byakyo okuvaayo byogerebwe.
Its season of it coming to be spoken of.
Era n'okukirinyirira.
And it should be trampled.
Nga kukoma kankano.
It is ending right now.
Katweyongere okubikuliba.
Let's proceed on Revelations.
Akubikula esula ya 11 n'olunyiri lwa 5.
Revelations 11 verse 5.
Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi omuliyoguva mu kamwa kaabwe nyegwokya abalabe baabwe
mujjukire nabbiki eyayitanga omuliro.
Remember the prophets who called fire.
Elijah mumanyi
bulungi. Elijah, you know him very well.
Obaseka bake ekisooka.
In First Kings.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nyegwokya abalabe baabwe era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi bwe kityo kigwanira ye okuttibwa. Abo balina obuyinza okusiba eggulu enkuba ereme okutonnya munaku ezokutegeeza kwabwe.
Mumanyani yasibe ggulu.
You know who shut the heavens.
These
cherubims had ever worked in these prophets.
Era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi.
Mumanyani yafuula amazzi omusaayi.
You know who made water blood.
Mujja kudda musomo Exodus.
You go read Exodus.
Musa.
Moses.
Tuli mu biro.
We are in the seasons.
Ebyoluyimba.
Of the song.
These are the days of Elijah.
Bino bye biro bya Eliya.
Obunabbi bwali bwayita dda.
Prophecies were released a long time.
Mwuru oluyimba.
In those songs.
Proclaiming the word of God. Okulangirira ekigambo kya Katonda.
Proclaim God's word.
They are the days of Moses.
Bino biro bya Musa.
Twaite tukitegeera nako kitegeeza.
We never understand what it was meaning.
Abantu baachakala obuchakaza.
People were enjoying
the days
song
of Elijah.
And jamming that song, like enjoying it.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Yes, he was.
Praise Jesus so much. They never trampled on the city.
But if
they will sit within it, they are trapped, they are scorned. I found the saints. You know, Lazarus was staying on the streets of Jerusalem. He never got a building there. Gabriel, I found him. And
this
family
mukuru.
We are bowing
him.
For it's not
like that.
In heaven, there's no angel they bow to. They are all servants. And the other thing is,
if it
is nothing like this one, what so much, they gave him a
better job.
As you all win, you enter into the same
glory.
If you enter heaven, it is done. That is why I say it.
That
the one who came at 9 in the morning for work,
naingide ku mukaga ne ku mwenda bwe banyuka ku saa
12
bonna dinaali
eki
bulamu butagwawo kubanga tebakoze ku lw'amaanyi gaabwe si lwa buyinza bwabwe wabula bonna bakoze ku bw'omwoyo w'ani wa Katonda mu budde bw'abayitiddemu
amiina.
Naye mu biro bino okuvoola eri ekibuga
kiri
bagamba nti gundi Pawulo namusanze alina ennyumba nga nnene nnyo omanyi yabuulira
nnyo enjiri
kaakati nasiŋŋanye ya Peter
teyabuulira
nnyo naye ennyumba gy'alina
sinnungi nnyo
Lazaro teyalina nnyumba kuba teyabuulira
nnyiri
Ibrahimu yalina ennyumba nga eryawo yamwamba
French cut.
Omanyo kutta mukulinyirira.
No becoming to blasphemy.
No kuvore chibuga cha
Katonda. To trample the seed of God.
Naba chitura.
And they will sit in it.
Ubikuba 17.
Revelation 14.
Onyoro mukaga.
Verse 6.
Kubikure sura ya 13 no linyoro mukaga. Neyasamia akamwa kayo okuvola Katonda.
Wogera ku nsoro.
They speak of the beast, the kingdom of the devil.
Okuvola erinnya lye. Okuvola eweema ye.
Twagisomyako weema eri mu kibuga
Yerusalemu.
N'abatuula mu ggulu.
N'abatuula mu ggulu bonna bavoolerawo.
Ne
bagamba Lazaro asula ku
streets of heaven.
Ogenda mu Bamuda ne bageta message.
Go to Bamuda and they put a message under the sea.
Ne bakulaga ka Lazaro kubanga kaavudde enjala ng'ekaluma.
Lazarus when he's very malnourished.
Bali bavuzi era bogeza n'okukiriza ebintu byabwe.
If you accept their things.
Bavuula n'abatukuvu
abatu.
Tebayinza okulaga gundi Gabriel.
They can show you Gabriel.
Nga seba mu firimu ziringa awasizza.
In the films he has married.
Baraka Gabriel ne Michael nga balwanagana.
Gabriel and Michael they were fighting.
Ate nga bayina n'ebikyala.
And even have women.
Mpozi bagiyita batya filimu.
What is the name of that film?
Dominion.
Dominion. Obufuzi.
Gabriel nga sebo yajemera Katonda.
Gabriel rebelled against God.
Michael najja na
mrwani. Michael came fought him.
Nebo naba alina ebikyala.
But all of them have white women.
Kwa nuna kumanya chichi gena maso burungi.
What is happening on?
And this
church is sleeping. things.
Bring power.
I see how you bring it. They are slumbering.
And blasphemers
are actively doing their work.
After
they even enter the
church
and they blaspheme within it.
And messages
are brought which are twisted. Praise Jesus. Now, the city of God. When we study, we don't need invented stories of
anybody.
It's the journey of the Bible. When it visits the entire heaven.
And
the aspect we are on, we see Jerusalem of heaven.
It
is found in the first heaven. But they warned us.
When we get back to
1 Corinthians chapter 2.
Akolinso ekisoke sule yokubiri n'olunyiriri olwokusatu. Kubanga namalirira obutamanya kigambo mumwe wabula Yesu Kristo era oyo yakomererwa. Nange nabeeranga nammwe mu bunafu ne mukutya ne mukukankana okungi. N'ekigambo kyange n'okubulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda. Wabula mukutegeeza kw'omwoyo n'amaanyi.
Tuli mukutegeeza omwoyo nga nnyonnyola.
We are demonstrating the spirit as it explains.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Banga tunulira ngere sule
esooka. Look at Proverbs 1.
Onyola bino bino
okufira. Verse 22 to down.
Bwe mulikiriza okunenya kwange.
Libayiwa
kw'omwoyo
wange. I'll pour my spirit.
Naba njira okutegeera ebigambo byange.
And draw you to understand my words.
Kati wano omwoyo yali mu.
Annyonnyola
lunyiriri lunyiriri.
Explain scripture by scripture, command by command.
Twagala mukutegeeza okw'omwoyo.
To bring understanding of the spirit
demonstrating,
and is demonstrating showing all things. All this is
si
not, it's not my work as a pastor. The spirit is demonstrating and it shows with power.
Verse Corinthians
2:5.
Kulemengo kubeera mu magezi g'abantu. Wabula mu maanyi ga Katonda.
Galimu okubeera mu magezi
g'abantu.
Omuntu alesa agambye mu bakuteera
ke ttaka.
Ennyumba yo nasanze mbezeemu
omuddo.
Bakati bw'otandika okuweereza ne badda ne bakoola. Ne balimaalimamu omuddo
ogwo.
Bwe gambe gulu lyani ly'omanyira
bw'oti.
Mbulimeramu
n'omuddo.
Mu kibuga kyani.
In whose city?
In your
cities, you don't accept grass to grow within
it. In the
God city, that's where weeds grow within it.
That's where their
buildings are not
finished. Even in
Kampala, Uganda, we are breaking away all old structures.
In the city
of God, that's where there are funny structures. These men are blasphemous. We are in church shaking
heads.
And
we hold
our cheeks like that, opening our mouth,
accepting.
And you feel
want to
shake that person from the blessing they are above. They saw God.
And
God says, look at my people.
They
give offerings on the yeast. The yeast of the gospel.
He
spoke of them in Amos
4. Give
offerings upon the yeast of the gospels of deception. For that's what you want. And we thank for us. And after the minister, and he said, the woman of God, the man of God, took the anointing and went to heaven. And
he
showed us so in the servant of God. And we saw in poison.
And
we thank for the poison we've been given. And the vomit.
God
spoke in Isaiah. Isaiah 28. From verse 1 to 8. All the tables are full of vomit. And filth. They are preparing filth and dung for us. Let's proceed on.
Tulimba Kolinso ekisoka. Esuleyo ku binolinyiro akutana.
First Corinthians 2:5.
okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga Katonda. Naye amagezi tugogeramu abo abatuukirira,
abatuukirira bokka ng'olwala kutuukirira.
They want to be matured alone.
Betuwogerera ebigambo
and the ones who speak such words too.
Abakyali ku mmere y'abaana.
They were still on food for the children. Miracles. Miracles.
Ebigambo bino sibetegefu kubiwulira.
These words are not ready to hear them.
Naye ate ffe abatuukirira.
But we want to be matured.
Esala y'omutuukirivu ekola bingi.
The proverb righteous man avails much.
Njogerayo obwogezi kimu bibiri Mukama ng'aweereza.
I speak one, two, and God sends.
Ali ku byamagero emmere y'abaana ali wali asaba ekyamagero kyange. Asiiba n'asiiba emirundi n'emirundi. Obwo obudde tubadde tubulira. Tuba mu kunoonya kutuukirira Mukama alabe essaala
y'omutuukirira.
Yesu yeebazibwe. Bwe tuddayo ku katono. Lebulaniya. Lebulaniya 11.
Ebibulaniya esula y'ekumi n'emu.
Kulaba olunyi lw'ekumi.
Ebibulaniya esula y'ekumi n'emu n'olunyiriri lwa kumi. Kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi, Katonda kye yakuba kye yazimba. Olw'okukkiriza era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newankubadde nga yali ayitiridde mu myaka.
Yesu yeebazibwa. Bano bonna baali ku nsiko naye nga banoonya kibuga Katonda kye yazimba, kye yakuba, mwennyini kye yateekako
emisingi.
Yesu yeebazibwa. Si nti malayika yateekako
ettaffaali
kuba ne bamalayika baagenda okubatonda ng'ekibuga weekiri mwe bagenda okubeera. Simanyi obikkulirwa bulungi. Omanyi bagenda bagamba musabe omwoyo w'okubikkulirwa. Omwoyo w'okubikkulirwa ye mwoyo
w'okutegeera.
Akwasagana kiragiro ku kiragiro, lunyiriri ku
lunyiriri,
wano wano ne wali katono,
n'akuwa
kye bayita okubikkulirwa. Ye Isaaya 2:8-9-13. Ani gwalitegeeza ebibuulirwa? Kiba kiragiro ku kiragiro, lunyiriri ku
lunyiriri.
Mwe mulina okukwata bano abaatufera bonna
kankana.
Yesu yeebazibwa.
Kubanga
Bamuda
Triangle
gye bakyazimba si kisiggulu, bano bamalayika abaagwa.
Katuddeyo
ku katono.
Ezekiel
27 kuli ku njawulo okusatu.
Ezekiel sura ya 27 n'olunyiriri olw'okusatu. Ogambe Tuulo nti, ayi gwe atuula awayingirwa mu nnyanja, omusuubuzi ow'amawanga eri ebizinga bingi, bw'ati Mukama Katonda nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, gwe ayi Tuulo oyogedde nti nze natuukirira obulungi, natuukirira mu bulungi. Ensalo zo ziri mu mutima gw'ennyanja, abazimbi bo baatuukiriza obulungi bwo. Embaawo zo zonna baazijja mu miberozi egiva mu Seniri, bajje emifule ku Lebanooni okukolera omulongooti.
Bali o bazimba
eyo
gy'ogye bakutwala ne bakulaga
ebizimbibwo.
Mpozi n'ekirala okusina ku
Obadiya
sura n'esooka
olw'okusatu
ne mumunyenye bazimba
ku zipulaneti zino endala.
Oyinza okugamba saayise ku nnyanja, omanyi waliwo yayita ku nnyanja nga Yesu ow'obulimba amutwala mu
ggulu,
mu ggulu eryo eryeyo wansi mu nnyanja.
Bw'obeera
mu nnyanja
bw'otunula
waggulu oyinza okulaba ekintu ekyefaananako
ng'eggulu
ndi mu ggulu.
Bano
n'ebire
enjuba
yiiri ejja
egwa
mu bitaba, omanyi Nabbi Muhammad yalaba enjuba ng'egwa mu
bitaba.
Bamutwala naye mu nnyanja enjuba bwekatikati egenze mu bitabo
egenze.
atugende tulabeko ate we bakutwala wali mu munyenye.
Let's go see how they take you in the stars, in the sun.
Nali ndiyawo.
I was there.
Nali ne myaka musanvu.
And I was 7 years.
Mukama nantwala mu
ggulu. And the Lord took me to heaven. And I came, he told me,
I sent
to all nations to work out miracles. What did you see there?
We
went up there.
Oyo and
in the church, and they steal from the people. Now she's a wild cat. She drives a car very long from those ends to the other extreme. She made people pray for the parking. You're going to park your car here. Now where they prayed for, they have built structures rather there. They are thieves and robbers and con men and women. Let's I want to bring secrets. Where
when you hear a message,
they are building. You know where they took that person.
Obadiah esula eno no lunyiriri olusoka.
Obadiah chapter 1 from verse 1.
Okwolesebwa kwa Obadiah bwati bwayogera Mukama Katonda ku Edomu. Nti tuwulidde ebigambo ebiva eri Mukama n'omubaka atumiddwa eri amawanga nti tuyimuke ku nsi ye tulwane naye.
Bali boogera ku Mukama waffe
Yesu. They were speaking of the Lord Jesus.
Kubanga babiteese erimu Zaburi 2.
For the reason it in Psalms 2.
Abamasanja baali bateese mu bwakabaka bwe munye.
We are planning in the kingdom of the stars.
Babikoze ate bantu.
They are making people do them rather.
Obadiah esule soko olunyiri lwa kubiri.
Obadiah 1 chapter verse 2.
Laba, nkufudde omuto mu mawanga. Ononyomebwa nnyo ggwe. Amalala ag'omutima gwo gakukyamizza. Gwazimba ebiwuku eby'omulwazi. Gwatula waggulu. Ayogera mutima gwe nti ani alinzisa wansi. Newankubadde ng'olinnya mu ggulu ng'empungu. Era ekisu kyo nga kiteekebwa wakati mu munyeenye.
Azimbye mu munyeenye.
He has built within the stars.
Bagambye akyazimba mu
buku. He is still building within the rocks.
Mugende ku internet.
You go on the internet.
Mujja ulibuga bibazima mu
munyeenye. You hear cities they are building within the stars.
Bafuli ni angel bekwasaganya n'Amerika.
To go to the Americans and England
China,
and the Chinese
Japan,
and the Japanese and
the
Russians, all of them are within it.
They are
confusing people. Now they take you show you the city.
No,
and they say we passed the terminal.
Yeah.
What heaven has the terminal? We passed the door of
gate.
The
gate.
You rather pass the
terminal.
And the terminal was
really
stretched with a corner like that.
These are the cleft of the stars.
They are building on these other planets.
Even the stars,
they are still digging within the stars to build them. Elsewhere they have not built yet. It's become like a city. The rockets are always here to use for that. And they join the ones here. Fallen angels
bring
bricks in the precious rocks. Remember those bricks? They are going to use some in the Tower of Babel. Where they are set to build to the door of heaven. In Genesis 11. Some of them that made them from the kingdom of the stars. They would have reached and they can never gather from here to get to heaven. And they get from the stars to add on what they are building. They are very mad people.
Yes,
praise Jesus. Now the Lord just tell you someone went to heaven.
Ask
the scriptures, explain to
me.
Okay, well, tell me where you passed.
Yes,
praise Jesus. Let's get back to Hebrews.
Hebrews 11 verse 10. kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi Katonda kye yakuba kye yazimba. Olw'okukkiriza era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newankubadde nga yali ayitiridde mu myaka, kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza nga mwesigwa. Era kyebaava bazaalibwa oyo omu era eyali ng'afudde abalinga emmunyeenye ez'omu ggulu obungi era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja ogutabalika. Abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa.
Kukkiriza kiko mukama waffe kwe yatubanjiza
alisigala
okukkiriza ku nsi, bali baalemerako paka nga bava mu mubiri gwe nga bali mu
kukkiriza
nga bawulira ekigambo kya
Katonda
ekyajjira Ibulayimu
mu
luberebere 15 ekigambo kya Mukama
ekijjira
Ibulayimu nga kyogera,
ne
bakkiriza ekigambo kya Katonda oluvannyuma lw'okukiwulira.
Yesu
yeebazibwe.
They held on and they said, no,
tuteekeddwa
tutuuke ewaka. We must reach home.
Uliriza bulungi.
Listen properly.
Atulimba Ebulaniya, esula 11 n'olunyiro lwa 13.
Hebrews 11, 13.
Abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa naye nga babirengerera wala era nga babiramusa era nga baatula nga bagenyi era batambuze ku nsi. Kubanga aboogera bwe batyo boolesa nga banoonya ensi ey'obutaka. Era singa bajjukira ensi eri kye baavaamu bandibadde n'ebbanga okuddayo. Naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi y'ey'omu ggulu.
Ensi yaffe ey'omu ggulu Yerusaalemi, ekibuga ekyazimbibwa Katonda.
Tulimba Ebulaniya essuula ya 11 n'olunyiriri lwa 15. Naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi y'ey'omu ggulu. Katonda kyava alema okukwatibwa ensonyi ku lwabo okuyitibwa Katonda waabwe, kubanga yabateekerateekera ekibuga.
Uliriza, Katonda yategeka ekibuga, sigamba nti bakuzimbira wabula yategeka
dda
kibuga kyatulinda. Sagana muntu anakuwaza kungambu banterako
tafaali
kimaramu Katonda wange amaanyi.
It weakens and discourages my God.
Talina maanyi gazimba.
He has no strength to build.
Omukono gwe guyimba wadde.
His hand is it shortened?
Yazimba ekibuga n'akitegeka
bulungi. And prepared it well.
Ongambo tyamu
katisimayi
nasinganye ye ekyalo.
You found a village there.
Wanaulidde kwambu yatutekerayo n'ekyalo.
That he prepared even a village here for us.
Yategeka ekibuga.
He prepared a city.
Oli yagamba.
The other said.
Nabadde nenda bamukatanga.
I saw
a fucha baddawo ngachyakyaro.
I saw a village like
yumba yumba
structures in heaven.
Obubibibi.
Very funny ghetto structures.
Munanga bayite batukiridde
bulu. And they were not right here so much.
Bali babereyo.
They were right in those coverings and houses.
Kati wano oja kwekumira omutali
kuku. Now here you will keep yourself not right here so much.
Naye kati njagala okuwekya okulabira.
I want to give an example.
Gendo labaye yogere biga bwafana
nakati. You go see the one who spoke these words how they look now.
Oli malaya awedde.
She's a typical prostitute.
Awasabwa agoba.
She marries and she chases.
Yawasanno.
She's the one who marries.
Bwayambala kati.
The way she clothes.
Babu yava muguru.
Those are the ones who came from heaven.
Yes, we must.
Praise Jesus.
Let's
be very careful, brethren.
Ate no obujulizibwa abasitani bwayitamu.
Witness of the devil spread so
much.
Omulala from Korea. Another from Korea.
Bonanga balaba byebimu nga
bali obuyumba. All of them seeing the same things, their father structures in heaven.
Ne tutula munanga bati waende tina kye tumanyi ne tukwata ku matamu.
And we stood without knowing anything, we touched our cheek.
Mukama wakiri nabire obuyumba obubi.
At least I'll be in the father structure.
Nenga nyingi de
but I've entered heaven.
Umbo wedde toli tukayo.
Yet you will finish
your life and reach there.
And God has no
place. Taina yo obuyumba yumba bwa
mwo. As no father structures in heaven.
Aina yoji.
He has what?
Kibuga.
Yokana 14.
John 14.
Yokana esura ekumi n'ennya n'olunyiriri
otandikiddewo.
Yokana esura ya kumi n'ennya n'olunyiriri olusooka.
John 14 from verse 1.
Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize.
Tetulina kweraliikiriranga.
We shouldn't be troubled of anything.
Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu.
Mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu.
Yanditugambye bakyabazimbira.
Ey'oluzungu ekozesa
ki? English uses what?
Nsomere ey'oluzungu.
English version, King James.
Anaye ey'oluzungu.
Yoruzungu egamba egamba bweti John 14 verse 1. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my father's house has many rooms.
Sagala
rooms. I don't want rooms. I want a word which is
meaningful.
How can a city have rooms?
John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
I'm
going to just prepare. When he entered heaven, he cut down all the fallen angels and prepared the entire heaven afresh. The devil traveled in the world.
Amen.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
There are mansions there.
Skyscrapers.
Skyscrapers, very storied. To the top of the heaven, from the ground of heaven to the top of the heaven, we would have said they come from planet to planet, from the ground to the top of the planet. But listen,
from
the bottom of the heaven to the top of the heaven,
do
you know that city? How you are telling me? Some Bible
uses
rooms. Cancel those words of room. Rooms are in one building. We are speaking of a city which is
built.
Does it have rooms?
Even Uganda has
so.
Bizimbe biwanvu mu Uganda abita bati. Muteko mansions.
Put mansions.
Nga kiri mu Uganda.
And it is in Uganda. Translate it yourself.
Ubateka wo skyscraper nga kiri mu Uganda.
Skyscraper, it is in Uganda.
Puteka bizimbe biwanvu.
Don't put.
Ebizimbe biwanvu kinza nokuba kikoma.
Don't building it can be even to that height. We don't want to
confuse us.
The devil should outwit us that we don't know his schemes.
We
don't want to trouble us. God has prepared the city for us.
And he
puts a brick for us.
Now are there
companies making iron sheets in heaven? To roof your house. Where did they cut the timber? In the village where they
say
they are furnished ranches, brethren. In fact,
heaven,
for we would have accepted every deception. Yet they who are deceivers can't
hearing
those stories, you spread it to another. And you deceive another. And they too deceive.
Bible
comes to pass that they will be deceiving as they deceive.
atugende tulabewo.
Let's go and see there.
Uli mu Peter. Ugenze mu Peter ekyokubiri. Okay, temiseo ekyokubiri.
Timoseo ekyokubiri.
Uli mu sura yokusatu.
Sura yokusatu olinyirirwa 10.
Utandikana 10:3.
Naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banayiganyizibwanga. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitirira mu bubi nga balimba era nga balimbibwa.
Kakati bw'oba omulimbye bw'alimba nawe olina mumulimba omusobola
okukwatagana.
Era message z'obulimba zo zeriraanigana.
The messages of deception always near each other.
Zewako obujulizi.
They testify of each other.
Timotheo chokubiri 3:13.
2 Timothy 3:13.
Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitirira mu bubi nga balimba era nga balimbibwa.
Bo bennyini babeera balimba
era balimbibwa. They deceive as they were deceived.
Naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali, era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu.
Nti okuva nga waakalokoka omuntu kuvu yatulabula.
Opita
ekisooka sula ey'okubiri ng'abaana abaakajja muzaali w'omundi
ogw'okubiri
mwegombe ng'ekigambo eky'amazima ekinaasobola okubakuza okuva mu buto olina kubeera mu byawandiikibwa. Tokkiriza bintu nti sitole sitole
simanyi
ng'oli yafudde okufa
olw'okiki.
Abaana b'eggulu bonna basooka
kufa.
Tebakutiisa na kufa mbu yafudde n'akomawo. Ekyo si kyantiisa nnyo.
It's not a threatening thing so much.
Naazirise naye aba afudde.
Even the one who has fainted has died.
Buli azirise kagenda mu ggulu.
Whoever faints goes to heaven.
Tuli mu Timoseo ekyokubiri sura ya kusatu. N'olunyiirwa 15.
2 Timothy 3:15.
Ng'okuva mu buto wamanya ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu.
Nti okubuulira okuli mu
butuukirivu
kubeera mu byawandiikibwa.
Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi.
Yes, we was good. Tibobera mbyawandikibwa. Obwero tegekeddwa bulungi.
Rabuli
mulimu omulungi.
Of every good work.
Yes, we was good.
Praise Jesus.
So ngatugenda maso soma ku kibuga kya
Katonda.
Ekisooka okuyingira nga mmutu wewe.
What first have has in your head?
Ekibuga kino Katonda ya kizimba sibantu.
Of gold is one of you.
Malaika.
Not human being.
Kyakwa temuli mu kyalo
wa. It was finished, there's no village in it.
Yakitegekera abamwagala.
He prepared it for them who love him.
Ba malaika gye bali,
the angels are there,
n'abatukuvu mwe bali,
the saints are there.
Olwaleero waliwo obulimba bungi.
There is a lot of deceptions.
Obulaga nti abantu balina sooka magombe.
Which show that people have first go to hell.
Era nti abamu babeera eyo mu ntaana.
And others are in the graves.
Naye amazima ge tulina mu byawandiikibwa
bya Katonda. We have in the real scriptures.
Abatukuvu gye bali mu kibuga Yerusalemu.
The saints are in Jerusalem of heaven.
Era buli amala emirimu gye wano.
And everyone who finishes his works here.
Baagikoze mu butuukirivu.
And they have worked them in righteousness.
Agenda okuwummula.
They go into the rest.
Mu kibuga Yerusalemu.
Of Jerusalem of heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Katwongere okulabulako katono.
Let's continue to warn you briefly.
Mu Tito esuula eno esooka.
In Titus chapter 1. From verse 1.
Tito esula esoka n'olunyiriri olusoka. Paulo omuddu wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo, ng'okukkiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli n'okutegeera amazima agali mu kutya Katonda, mu kusuubira obulamu obutaggwaawo, Katonda atayinza kulimba, bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo.
Ebintu bino eby'ekibuga
oba
n'obulamu bwaffe obuddako,
Katonda
yabisuubiza dda nti
byebiri,
ate nga tayinza kulimba. Bano abamulimbisa be bagamba bali ekibuga batuteerako, bali ku kizimbe ekyo
bazimba.
Tuli mu Tito esula esooka n'olunyiriri lwa
kusatu.
Naye mu ntuuko ze yalabisa ekigambo kye mu kubuulira kwe nateresebwa, ng'ekiragiro kya Katonda omulokozi waffe bwe kiri, eri Tito omwana wange geregere, ng'okukkiriza kwaffe ffenna bwe kuli, ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu omulokozi waffe bibeerenga gy'oli. Kye nnava nkuleka mukuleete olyoke olongoosenga ebyasigalira.
Nti waliwo ebintu ebitali birongoofu mu njiri ya
Kristo,
Satani byajjaalo ayongeramu, era ekitulesezzaawo okutuuka
kankano
tusobole okulongoosa ebisobi nga bwe yalekawo Tito ku mulundi guli, ng'agamba olongoose era otereeze ebintu bino obiteeke mu oda, oggyemu ebikyamu
oleke ebituufu.
Tuli mu Tito esula esooka olunyiriri lwa
kutaano.
Kye nnava nkuleka mukuleete olyoke olongoosenga ebyasigalira, era oteekenga abakadde mu buli kibuga nga nze bwe nnakulagira. Omuntu bw'atabangako musango ng'alina omukazi omu, ng'alina abaana abakkiriza abataloopebwa ng'abalalulalu so si abatagonda, kubanga omulabirizi kimugwanira obutabangako musango ng'omuwanika wa Katonda, si mu bukakanyavu, si mu busungu, si ayombera ku mwenge, si akuba, si eyeegomba amagoba mu bukuusa, naye ayaniriza abagenyi, ayagala obulungi, eyeegendereza, omutuukirivu, omutukuvu, eyeekuuma, anywesa ekigambo ekyesigwa ekiri ng'okuyigiriza kwaffe bwe kuli, alyoke ayinze nga okubuulirira mu kuyigiriza okw'obulamu era okusinga era n'okusinga abayomba naye. Kubanga eriyo bangi abatagonda, aboogera ebitaliimu, abalimba era okusinga ba mu bakomole.
Tubeegendereze, omanyi balina eggulu eryabwe, bagenda kuwasa ebikazi ensanvu, ate Katonda omulamu agamba olw'okuba mu kibuga kimu mwe tugenda ate nga mwe muli ne bamalayika. Marko
12:25-27
agamba, naffe bwe tutuuka tulina okubanga
bamalayika,
teri kuwasa kubanga tuli bana bitundu bitubanja kuwasa na
kufumbirwa.
Agambye bangi ku balimba abajja okusingira ddala bomu bakomole, bano ab'entalabuuzi njogera ku
Bayisiraamu,
si be bomu bakomole. Si nze mbyogedde, omwe
yabyogera.
Tuli mu Tito essuula esooka olunyiriri lwa 11. Abagwanira okuzibibwanga emimwa, kubanga abo be bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa,
baba enoonyeza byabwe,
they are seeking for their own gains.
Another thing,
things of heaven that are not there.
They are
picking one thing to get honors. They don't mind to bring knowledge which God wants people to know. These are the ones to be silenced. They overturn the entire church. And they bring this wrong teaching.
N'oluyiriri wa kumi na lumu.
Titus 1:11.
Bakuwanira okuzibibwanga emimwa, kubanga abo be bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa. Omu ku bo, nabbi waabwe bo, yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna, ensolo embi, mbuto engayaavu. Okutegeeza okwo kwa mazima. Kyova obaboggoleranga n'obukambwe balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza.
Yesu
yeebazibwa. Titus 1:14.
Balemenga okuwulira enfumo ez'obulimba.
Nkuleme kugamba mu kaseera ke tulimu.
That in the moment we are in.
Kukangavula.
It is to ebintu ebyo
muyinza okuba mu mukyakwatibwa mu kubisonyi.
Perhaps have some shame.
Kakati omuddu wa Katonda naawe. Ebintu byalimu mpe bya Katonda Katonda naawe.
Things that have been of God, God-like.
Bw'aba yagamba nti bazimba, mubateekako
ttaffaali,
tumutegeeza,
nti
obwo obubaka si bwa Katonda omulamu.
This is not of the living God, that message.
Amen.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Ddamu olunyiriri olwo luwulike bulungi.
Repeat that verse.
Batugamba teri kuwulira sitoore
wano. They have told us to hear stories here and made.
Twetaaga kigambo kya Katonda.
We need the word of God.
Tito esula esooka olunyiriri kumi na nnya.
Titus 1:14.
Balemenga okuwulira enfumo ez'obulimba ez'ekiyudaaya.
Enfumo za Kiyudaaya.
These are Jewish myths.
By'Abafalisaayo.
They are the Pharisees.
Nti balemenga okuwulira enfumo ez'obulimba ez'ekiyudaaya n'ebiragiro eby'abantu abakyuka okuleka amazima. Eri abalongoofu byonna birongoofu. Naye abasigibwa obugwagwa. N'abatakkiriza eri abo tewali kirongoofu. Naye amagezi gaabwe era n'omwoyo byasigibwa obugwagwa.
Bayonoonekera ddala
baatula nga bamanyi Katonda
mbambi,
naye mu bikolwa byabwe bamwegaana kubanga bagwagwa era abatawulira era abatasiimibwa mu buli kikolwa kyonna ekirungi.
Genda mu yokubiri.
Naye ggwe yogeranga ebisaanira okuyigiriza okw'obulamu.
Abasajja tulina okwogera ebigwanira okuyigiriza okwaki
okw'obulamu.
Opita ekyokulya sula eyokubiri batwongera otugamba ebigambo bino. Ebigambo bino Mukama abituleetedde okusinziira ku kibuga Yerusalemu eky'omugulu kye tusoma
kaaka.
Bingi bye tugenda okukirabako.
Tulina
osoma ku batukuvu abaliyo era osobola okutuukayo.
Tulina
osoma ku bamalayika.
Tulina
osoma ku bakerubi.
We have to start with the cherubim, the mercy seat, the ark of the covenant, the altar of God, the seven lampstands. But we are warned. As we are going to study what is within you, you have to note clearly. When you find another person and they bring things which are not like this, you reject them immediately.
Kubanga Mukama agenda kulambulira bulungi ekibuga Yerusalemu
na
buli ekirimu,
emigga
gy'ekibuga ekyo, kwegamba sitriiti zaamu zifaanana
zitya,
ebizimbe byamu biri mu mayinja agafaanana gatya,
kakati
gwe banaddamu okufera.
Simanyi.
Ani ali kuwenye dalu eri lo libo rwa. Save you of that madness will be in.
Oli mo Peter chakubira sura
yo kubiri. Chapter 2. Oli
nyiwa. Oli kuliso.
Petero ekyo kubiri esule yo kubiri no lunyiriri olisoka. Na yera ne wabawo ne banabbi abo bulimba mugwanga. Iranga. Iranga ne mumwe bwe waliba abayigiriza b'obulimba abayigiriza mu nkiso obukyamu obuzikiriza
bayita mukyama
they come secretly
gano maziga gagonya
and these are crocodile tears
Satani ngakuba
abantu the devil is beating people
Satani yakuba
the devil is beating
eno message ya nebweka bya
even if you cry here
ngora banze tuyinza kunegondeza ako
you cannot humble yourself
ndaka lokura bo bugonvu bo buli mu
kigambo I want to see your humility within the word
amina
kale nebweyegonzo otya ko
buli no matter how much you humble
nebweka aba nenkuba nekandi
kotonya if you cry and it even begins to rain
okuweza amazigago
to have enough tears of yourself
nebweka bo buliro
even if you cry salt
nibwokaba omusayi
even if you cry blood
na weka byakabya mbito bitali mu kigambo cha Katonda
this is not in the word of God
tishobora kubikirizo
limba I cannot accept your deceiving
nibwoli nyako omoyo ngo oyogera
even if you
get
to you and speak
usaga
you are joking
nemotonyesa enkuba nobo nebo ito muliro nekuva mukulwe nekuyika nga na yeri oleta story sita
from heaven and of a brief stories I'm not moved
pali lika sasiro
that is rubbish
kubulye tulina okuba abamalirivu
let me tell you have to be very determined
bagaya na msajja agenda kujja mu nkiso nebayingiza obukyamu nga
tategese secretly bringing deception with
us. Katuma miaka jetumaze nga twakirizo kutera kama tafali ojimani.
How the time we have spent accepting bricks to be put for us. Do you know how many years?
Ojimani ndo java mubiri muno ne banaba abakuvamu abalowoza bwe
bati. You know you'd have left the border they would left it and they were thinking like that.
What why never was ever again the Katonda?
Is there anyone who have thoughts of God like that?
Asobola ogende lika tonanga ine birowoze bijali.
Is there anyone who can go to God when they have evil thoughts towards him?
Echale sankunsi.
What brought the flood of
the mukaka?
Genesis 6.
Abantu birowozo byonna byali bichamu.
People's minds all got corrupted.
Nabateka mugeye.
And he put all of them in hell.
Ukusira mpite chokubire sule yokusa.
2 Peter 3.
10 namusa mpaka 2
mu 17:21.
Bebamara okwono onekeni ezi okubirozo byabo.
God corrupted their mind.
Ngabuli echijja muchibi.
And every inclination of them is mot them with flour.
Ati banu bale etebikamo ino batuwono onampora ampora.
Words that spoil us slowly.
Ogamba batakoze butukire munda ababereri mu biyumba.
What righteousness is they will be.
Yakugambe bulaniya. Awatali butukire buteri ajja kula bakatonda.
God holiness no one will see God.
Toto wano kuluzo kuyingira mu chimbuge. Batukoze butukire.
We don't know what righteousness.
Okuvengire oluyajja.
From when that gospel came.
Amazina agaitwa big boy.
Dances like big boy. It spread the entire church.
Anti munene kastoro ko kama
as long as you are saved
injili yechisanejia
the gospel of grace to came
uja kasa unabira atisi ku gate
at least you be on the gate of heaven
uba mbiyumbe ebibi
oh it was funny structures there
ne mujja mazina dance
and the dust heavens also came in the church
ne mujja rayaye abasibe mbibi zilinganga za crested crazy
Rastafarians with their fun hairs like a crested
crazy inarazikwa bwezi
others are falling down
ebipale bili eno bera
trousers are falling down like that
yeye bili mu mukanisa byaroko
the church born again
ani agambe mu waroko
who tells you are born again
ebyatabyo nabi ava
the past is gone
bwake na mukuru
they are going to heaven
manyi mwana twakiriza
God we believe in God
kati bayimbira ya ya kita ye ye ya
around be in church
going in heaven yes
and
yes
around
be around check
they are clapping like that
bari mukanisa
they are in the church
you know see me segeje nyiri
these are beasts and wolves in the church
okuva yengiriru yajja abantu bwe batebafaanana
that gospel came all that storm in the church
busingana bayimbi ba gospel empale za abiraka wano
at least they have I hear damaged trousers
mwayimba gospel.
They are singing gospel in
gospel
church.
Wa sitani kubera wali anjili ya basitani.
The devil for the gospel of the devil also.
Mulongo la yimba nga wa
born again sings and
never die. Waliwe yankubira na ngamba yagala kujja tuyimbire.
And he told me I want they want to come. Nalinja
kumuleka je wano tuseketu.
I wanted them to come here and we laugh.
Biba kubanga byange nze mbi esalira wonti aji.
If it was been the same come, I was going to let them come and we laugh.
Na umuntu kubyagamba katuti kani.
The Holy Spirit asked at whose pulpit?
Mukiriza je mukubira.
Accept it to come, I was smiting myself.
You
have seen people fall down in laughter and the things you have enjoyed. After finishing, no one would have
laughed.
I would ask why would I be laughing.
Not
even anyone sowing in him.
That's where you're going to
get one. Let's push it on.
Peter, the choke will be a silly. N'olunyiriri olusooka.
2 Peter 2 from verse 1.
Nti, abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza, era nga beegaana mukama waabwe eyabagula, nga beeretera okuzikirira okwangu, era bangi abaligoberera obukaba bwabwe.
Nti abangi bagoberera ebintu ebyo.
Follow those things.
Abalivumisa ekkubo ery'amazima.
Nti obulokozi ne balyoka bavumisa buli.
And they will begin to bring shame on salvation.
Era kati obulokozi we buli.
And now salvation is, it has a big shame and a disrepute upon it.
Era olw'okwegomba bali baviisaamu amagoba n'ebi
bakola esente mu bintu bino.
Money the things.
Soma tugende mu maaso.
Era olw'okwegomba bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa.
Bagunja ebigambo.
They invent their own words.
N'ogambo bakatonda yabyogedde
bannange.
Owulira n'olutiko nga
lukuyitaye.
Bw'ovaayo tugamba omwoyo
yatambudde.
Omusajja wa Katonda yabadde ayogera.
Nga
nze mpulira
sitereppe.
And the
basket
comes.
All of you have already gotten humbled. And you are like a banana which got ripened and got beyond being ripened.
And by the time they
will give your land out, everything you do,
they have already put it at
your
disposal.
You are going to give everything out.
Tuli mu Petero ekyokubiri essula eyokubiri n'olunyiriri olwokusatu.
2 Peter chapter 2 verse 3.
Era olw'okwegomba kwabwe bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa. Omusango gwabwe okuva edda tegulwa n'okuzikira kwabwe tekubongoota. Kwabo kuba obanga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona, naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza okubakuumira omusango.
Baliyo mu bunnya
obutakoma.
Musango gwokka gwe
gulinze.
Kati bano abaleeta ebigambo bino eby'okufera okukyusa enjiri ya Katonda balina omusango
munene.
Petero ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri lwakutaano.
2 Peter 2:5.
Era n'atasonyiwa ensi ey'edda naye n'awonya Nowa omubuulizi w'obutuukirivu ne banne musanvu bokka bwe yaleeta amataba ku nsi eyabatatya Katonda, era bwe yasirisa ebibuga Sodomu ne Gomola n'abasalira omusango ng'abazikiriza ng'abafuula ekyokulabirako eri abo abatalitya Katonda, era n'alokola Lutti omutuukirivu bwe yali nga yeeraliikirira nnyo olw'empisa ez'obukaba ez'ababi. Kubanga omuntu oyo omutuukirivu bwe yatuulanga mu bo, olw'okulaba n'olw'okuwulira yanyolwanga mu mwoyo gwe omutuukirivu bulijjo bulijjo olw'ebikolwa byabwe eby'obujeemu. Mukama waffe amanyi okulokola abatya Katonda mu kukemebwa n'okukuuma abatali batuukirivu nga babonerezebwa okutuusa ku lunaku olw'omusango.
Amanyi okubakwata n'abakuumira mu
geyeeraabakuba
emiggo paka omusango lwe
gutandibwa.
Amanyi buli omu omukuuma abatukuvu abakuuma n'abawonya n'abatwala mu kibuga
Yerusaalemu
bano ababi nabo n'abakwata n'abakuumira mu geyeera ng'abakuba kibooko paka ku lunaku lw'omusango.
Tuli mu Peter ekyokubiri essula y'okubiri n'olunyi lwa kkumi. Naye okusinga bonna abatambula okugoberera omubiri mu kwegomba okw'obugwagwa ne banyooma okufugibwa abatatya abakakanyavu tebakankana kuvuma bakitiibwa naye bamalayika newankubadde be basinga amaanyi n'obuyinza tebabaleetako musango gwa buvumi eri Mukama waffe naye abo ng'ensolo ezitalina magezi ezizaalibwa ensolo obusolo ez'okukwatibwanga n'okuzikirizibwanga abavuma mu bigambo bye batategeera mu kuzikirira kwabwe tebalirema kuzikirizibwa.
Owulidde bulungi kaakati ebigambo leero bye twogera ebiri mu
Bayibuli
tebaba tebabitegeera baddamu kubivuma
ngaakati
ebyo ate biti bye muleese
namwe
batuteerako matafaali ate mbuga kibuga
kyaggwatamanyi
nagye biri era bw'oba oyogera naye bw'oyogera pointi ezaga
kyawandiikibwawonayagala
akitegeereko
oba kyamunyonyo kyamunyonyola yaba ategerategera mukotabw'alaba
kyatalowooza nga nako
bakugamba
kyawandiikibwawonga naawe obikkulayo omusomeri anoonya akayige ayige engeri
gy'anaakanyoolamu
bw'omuwaako muweereko n'ebirala byonna n'ekiri kye yasoose
kimubuleko
nzibwe nti bwe mbakola kyawandiikibwawo mmala okikusomera nga nnyongerako n'ebirala ebirala nga
kikubulako
tuli mu Peter ekyokubiri essula y'okubiri olunyi lwa kkumi na ssatu.
2 Peter 2:13
nga boonoonebwa y'empeera ey'okwonoona abalowooza ebinyumu eby'emisana nga ssanyu bamala mabala n'obwonoonefu abatiguka mu mbaga zaabwe ez'okwagalana.
Olwaleero ekiri mu kkanisa kutiguka kwona omuziki waliwo bwe twalabye oli nga ye omwoyo wakuta okumuliko yenna akyankana naye ng'ali katuuti yakumyemu
alina
byakabina kano kasamuka eri ne kano bali mulimbu bateeka bulamu bakola embaga buli kiseera ne bamala ne bateekamu sente ez'okwenywegera asinga okwenywegera mu mwaka kadde ne badda mu lwatu bantu basiru bayonooneka bakutte ekibiina ky'abantu ba Katonda baboonoona bwonoonyi buli lunaku.
Atulimu Petero ekyokubiri 2:13 abatiguka mu mbaga zaabwe ez'okwagalana nga balya embaga wamu nammwe
bamanyi n'okutwereza baleese obubaluwa
wano
mwejja tulinayo ani
nga balina amaaso agajjudde obwenzi
kati gwe atalina bwenzi okkiriza otya kisingi mu bantu mumwenywegere ŋŋenda kuba waakakadde asinga naye kyennyini kibeera ali ng'amaze
enjoying
nga kinyumirwa amaaso nga gajjudde obukaba era batula mu bakuŋŋaaniro ng'abakazi abatudde wano mu maaso bambadde emmere zikoma wano
muzimaaleluya
bwebamala ne babazinisa amanyi omukazi ambadde kami akimanyi ye abeera eno mukubala
biiri
amaaso gamuntu ni kali mukulaba
bingi
wanika okugulu katemba abeera wali kyusamu mama nga omuwala akyusa nga yasibye
kusumbalikabuli
bano be bajja okuvuunika enjiri y'ekibuga yerusalemu
ekyomugulunaye
njagala okutegeeza sitaani n'abaweerezaabe nti ebiro byammwe biweddeko temukyalina
buddi
baali babawa akaseera katono naye akaseera ako kaweddeko
petero ekyokubiri essula yokubiri olunyi lwa 14
2 Peter 2:14
nga balina amaaso agajjudde obwenzi agataleka kwonoona nga basendasenda emyoyo egitali minywevu
kati atali munywevu ogenda mu
ofiisi
n'atandika okusabira yamara shakarabaaba musumba waddemu okukwata buli wayagala
ani akugambye
nga balina omutima ogwamanyiira okwegomba abaana abokukolimirwa abaleka ekkubo eggolokofu ne bakya abaleka ekkubo eggolokofu ne bakyama nga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana wa Beyoli eyayagala empeera ez'obutali butuukirivu naye banenyezebwa olw'obujeemu naye n'anenyezebwa olw'obujeemu bwe ye endogoyi eteyogera bwe yayogera n'eddoboozi ly'omuntu yaziyiza eddalu lya nabbi
nabbi ng'agudde eddalu akolera ddala ebintu ebyabalalu
abo z'enzizi ezitaliimu mazzi
tebalina mwoyo n'akatono wa katonda yokaana
7
munda mubo temulimu nzizi z'amazzi ezikulukuta nga omwoyo omutukuvu balina emyoyo mirala nnyo
abo z'enzizi ezitaliimu mazzi era lwe lufu olutwalibwa n'embuyaga abakuumirwa ekizikiza ekikutte zigizigi
babakuuma nga kintu eki kubateeka mu bunnya obutakoma
kubanga bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu basendasenda mu kwegomba kw'omubiri mu bukaba abo abali okumpi n'okubadduka abatambulira mu bukyamu nga babasuubiza okuweebwa eddembe nga bo bennyini baddu baakuzikirira kubanga omuntu bw'awangulibwa munne era abeera muddu we kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi okutegeerera ddala mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogw'okubiri ne bawangulibwa ebyoluvannyuma byabwe bisinga obubi ebyolubereberye kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kyebaweebwa kyabatuukirirako ng'olugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaazibbwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi
baddayodda mubyebyo ebyasooka okuvaamu eby'omunsi okwambala buli nga bwe baagala ng'ab'omunsi bwe baakolanga baddayo kola ebintu ebyo naye okulabula okusembayo ku kyusibwa kw'enjiri y'ekibuga Yerusaalemu ky'omu ggulu
kwogera bwe kuti
mu Bagalatiya essuula esooka n'omukaaga
Abagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olw'omukaaga alugamba neewuunya kubanga musenguka mangu neewuunya kubanga musenguka mangu bwe muti eyabayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala si ndala wabula abantu ababateganya abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo
bano bali ku mulamwa gwa kukyusa njiri ya Mukama waffe
Mukama
waffe Yesu agamba mu nyumba yakirange
waliyo
ebizimbe ebiwanvu ebingi Yesu yebazibwa bano ne bakyusiza ddala ne bagamba
nti
abazimba bateekako matafaali baga erekinyo bakikola message nezeyongera
heaping and spreading
nga bayagalira ddala okukyusiza
ddala
mu mutwe gw'omuntu kigwemu nga ye amanyi
ennyumba
y'abazimba nzimbe
teriyo
kibuga kyaggwa
kuzimbibwa
tuli mu Bagalatiya essuula esooka n'olunyiri lwa munaana naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enkiri wabula nga bwe twababuulira akolimirwenga
abeere nga bagamba batume
oba
ne bagamba nti malayika ye yazze n'agamba twalese eri nga malayika bannange
bazimba
anti bagenda ne batugamba malayika awo nannonako bwe nava mu
mubiri
awo yesu n'abanga ntwala yesu n'ambulako malayika n'ajja n'aŋŋamba jangu kaabe malayika ng'ava mu ggulu n'akyusaamu ku mesege eriwo tumukolimira evanjiri twagikolimira dda ne
bannannyiniyo
kulaani ne tugiteeka
naye
ne tugikolimira
nitutakoma
oku ekitabo kya Mormon ne
tukikolimira
n'ebitabo ebirala byonna ebitali kya buyambi yesu yebazibwa n'abaabireeta n'abo ababikoleramu
kankani
mulimu abantu nga bamalirira okuweereza obutali
butuukirivu
tetukolimira muntu
yenna
atawaddeyo mwoyo gw'erisitaani ng'ali awabuzibwabuzibwa
sitaani
naye abo abaamala okuwaayo emyoyo
gyabwe
eri sitaani abo bonna bakolimiddwa yesu yebazibwa kubanga mulimu abaalangirira edda I sold my soul to the devil oyo kikolimo aba takyatereera aba agenda kuweereza sitaani n'obulamu bwe bwonna n'amaanyi ge
gonna
kati oyo temusaba mumulekera mirembe
Bagalatiya essuula esooka olunyi lwa mwenda nga bwe twasooka okwogera bwe ntyo bwe njogera kaakano nate nti omuntu bw'abuuliranga enjiri wabula nga bwe mwaweebwa akolimirwenga kubanga kaakano mpembera bantu nanti kikatonda
tebiri ku bantu twogera ku katonda tetwagala sanyusa muntu yenna ku ebyo byakola kasita bibeera nga si byamutuukirira
nanti ki nsala magezi okusiimibwa abantu singa nali nkyasiimibwa abantu sandibadde muddu wa Kristo kubanga mbategeeza abooluganda nti enjiri eyabuulirwa nze si ya buntu kubanga nange saagiweebwa muntu
tetwagenda mu Bible
College
tewali simanyi ate simanyi musomesa
gwoliyeo
so siyigirizibwanga wabula mu kubikkulirwa kwa Yesu Kristo
tuli mu kubikkulirwa kwa Mukama waffe
Yesu
nga tulaba olugendo lw'eggulu
Bible,
which was moved through the Bible for 7 years, from
2005
to 2011. From planet Earth where we are, stretching the kingdom of the stars, the circular heaven, which was last created, known as the fourth heaven, and the rim below.
We
moved up the rim above.
We
see the first created heaven, where we find the city of God,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
Yes,
praise Jesus. And in this city, we are to see even the streams. Let's read it in Psalms 48.
Zaburi yana mumunana.
Okay, anamukaga. Anamukaga.
Zaburi yana mumukaga.
Psalms 46.
Gamba witi. Zaburi yana mumukaga ulinyoli soka. Lugamba witi. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kyetunaava nga tulema okutya. Ensi ne bw'enekyukanga.
Ensi ne bwe yeekyusa. Abantu abalimu bonna ne
bakyankalana.
Ffe abaalemerako twalemerako.
Tetugenda
kukyuka. Tugenda sigala ku mazima g'ekigambo kya Katonda. Tugenda gabuulira. Tujja gateekamu byonna by'anaatuwa. Paka nga gatambula
wonna.
Zaburi yana mukaga olunyi lwa kubiri.
Psalms 46 verse 2.
Kyetunaavanga tulema okutya. Ensi ne bw'enekyukanga. N'ensozi ne bwe zinasigukanga. Mu buyinza obw'ennyanja. Mu buziba obw'ennyanja. Amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga. Ne bwe ganeekulukuunya. Ne bwe gane kulumulanga n'ensozi ne bwe zinakankananga n'okwetabula kwayo
ne bwe nekola biki ne bakuba omanyi bagenda ne bakola
effujjo
ne bagenda ne batondawo musisi
and they create earthquake
tutye
that we get threatened
bannasasi batuyambye ne baziyiza musisi
they stopped
bamanyi bo bennyini okugenda eri mu nsozi ne bazikuba
wansiyonaye
yagambye naye banaakola obuvuyo batya ne tetugenda muba ku mazima twesize eki uliriza
Zaburi ana mukaaga nnya
Psalms 46:4
waliwo omugga emyala gyagwo gisinga ekibuga kya Katonda
tokozesa mwala
streams
waliwo omugga ensulo zaagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda
tugenda kubanga tuwenda mu kibuga kya
Katonda
olaba
homeland
zino ziri abiri ziri kumi na bbiri naye zirimu emigga y'emiyonjo ovayo buvi eri
n'oyinotunulako
omulala guyitawo mu nyumba
ye
ngakangende muli
gunvuge
emigga gy'omu kibuga kya Katonda mirungi
nnyo
mukama akuwa omukisa
tujja
kuba tutandikira
awo
mwebale kujja tujja kubuuza ku lunaku olulala mukama abawe omukisa.